sangika nari tutte ne fonare bu karwa ngondo njulira wowe bigambo byo babitenda kuchura tugamba twebasenga yagala tusukusi edobozi lyatutuka eri tunyonyogera wakati mizira nakalulu kolulekereke ono ye mugasi waffe wajjane tujjule sanyu atalina ludda jyagwa sembeza n'ab'enkokola abeekwata muganda mudda mu miti tulikabalira atabajinyomba nyomba soga soga na mipapali spichi ya salambwa yeyo eyali vibranti wakasimba twalagana n'otafunye nkuleeterenga byamatikira gasatu bwe yatugambira obutabongoota spichi ya taata yeyo eyali vibranti yatugamba obutabongoota tukyabanja federo abatabitegedde bagambe empologoma yawulugumye wankologoma yawulugumye mulubiri yawulugumye gundi avubuka yasooka n'okubasima kyakaliro ke mwakumye keeko suubi lya buganda yemmwe n'abalabula obutava mu byalo obutatunda ttaka limwafuna otagenda ku mirimu gitategeerekeka ebyeyo bebisumbuye abafiirayo njolo kyokka ababatwala ku byeyo ono ga shilingisi sekesa yayongerera ebigambo bwe biti obwakabaka bwadda mu nsi naye obuyinza tetwafuna yensonga asooka okuyigiriza emyaka yali mu asatu ekitegeeza ku matikkira gasatu atandika butandisi spiichi ya taata yeyo eyali vibranti yatugamba obutabongoota tukyabanja federo abatabitegedde bagambe empologoma yawulugumyewankologoma yawulugumye mulubiri yawulugumye gundi empologoma yawulugumye atamanyi federo sisitimu kanki mulungule kugabana buyinza mu bitundu byaffe awo ensi nekula kalalankoma yayongerera uganda byekoze mipiira gy'ebika n'amasaza gabigasse bantu be yaggumizza buganda weeri naye aba tajagala kyole n'atusaba obutabongoota omulabe tatudde naye asulayiya amulabyeko mugambe buganda kalibobba gyekwonako yagwa yasaasira abaafiirwa mulumbulege lwa kovidi n'ayozaayoza abaalwana okumegga pandemiki kyukyw enkasi yagyebagajja tyennyanja ye yalumbibwa baanogangamu ennusu bonna baabakogobya baafuuka banguseere naku negyebayiikira amaato baagakoona abasibira mu bwa bakulu kati beerya by'enkumu buyinza bw'ebitundu bwebwo bwe tuyaayaanira tuwona abasaatuusi singa bubaddewo yambira esaaga gatogaani mwaloga ekitobo bawoza nvubambi bettanira bye balwanyisa ate ettima n'omululu maasomogi oyo neera yalengedde kebuli ebiri ebuvanjuba eri ate n'ebugwanjuba kaalwanga bongere eyo busujju atekayo embasolo ndi wala nakyanyira zeebukoma nsimbise nnyonyi naawe zaake mundabire pulezidenti kyakoba kyenkoba bannakyengera mwanunuwa
awangaalenya www.djericom.com